team.
And
services? Nope. Nope.
Sokoni we moyo na ninginia na kucha unasimamia sauna wasalini ya unahisi unaigiwa we pole pokea mina kupa pole yako na ulisha ambiwa kuna chapeke yako sambona unalia unalia nini au ndo maji amekufika chigoni na ulisha uliwa na majirani kwa mamke mwema patikani gomani ona sana usione anacheka wana mana baba jaki umeme basi kijana chunga sana usione anacheka wana mana kaka mwido sambona unalia unalia nini au ndo maji amekufika chikoni na ulishauliwa na majirani kwamba mke mwema patikani gomani ona waleo waleo leo
Mama sai wanarugaruka wanainama wanainuka jaza mama sai wanarugaruka basi rushe
rushe tuone
rushe
rushe tuone
toka ndani njonje
rushe tuone
kikoti mpigie zeze
rushe tuone
nataka aje tucheze
rushe tuone
basi rushe